Nenja siri kira onzempe. Mukama yegwe wankwato mukono. Na sabe sara sitani yali namala yali ndane kwala nze bali wankowa yekwata nkowa. Omusawo ginagenda nda omusawo yankanga jumusayi gwalwala mama natangala kubanga nalindide mikono jange jamba mujagenda nekasita naona sijakaba apana nakusigala nsabe sala olabe nkulugumizala mukamoli nkumira abana yegwe munange obulumi bwali bungi naye nobukendeza webale mukama wansanga mpulumira mujinya
ikwerabira ntya
eyanyamba yangamba nkoyekoye naye
nababotasa
wansanga mpulumira mujinya
ikwerabira ntya
eyanyamba yangamba nkoyekoye naye
nababotasa
Say your production
Njagala oyogere buli ekyantukako Gamba abantu buli ekyambeerako Ekisookera ddala nali muvubi ku nnyanja Mukama yansanga ntema manda wali ewankawanga Woba gwe nga wali mutemi wa manda Era woba gwe nga bakutuma semanda Galuba kubidde nduru Ne bakugamba twale mputu Yagalo wala mpetala naye Ne bakuvuma mame nganga Ono yalinga sabiriza kumulyango gwa tempo Batulumayo yali muzibe wa maso Yesu nayamba Nalini ngange nkima Mukama ye yakola byesisuubira Nakabanga enkoke mpanga Obudde busasana mpulira Nali kitenge kya kunyanja salina Zisasula ebbanja Landi rodi yakwata ebintu by'abaana nakasuka wabweru Ne mugamba nti linda Landi rodi yayagana Abaana bali bamulekwa tebalina Salina bazungu nti oba bampe sente Nasaba Katonda oyambe nga bali bapanze nswale Sali okanonyamba
nandibadde